najimsafi.com.
Hadithi njoo tamkolea, kolea. Bendera na pepea kama sio leo linden well.
Where?
Boom. Kero safi, nipo garden po yeah. Tembeza dasi, weka bad mood kwenye dustbin. Hayawi ayawi amekua, tulikwambia na ulijua. Ukileta za kuleta tunachukua. Ujanja ni kuwai so kushika, uswazi pilika. Kazini kuna kazi so kibarua. Kiaribiki kitu kama bado napumua. Sishike kipaza mwamba bado nakamua. Kusoma ujui ndo uoni atapicha. Kujua nipo mfaya itaji atatecha.
Yani 1 to the 2, oh 1 to the 4, oh 1 to the 10, yani matawi ya juu. Shambiwa sararo, tena no complain. Ile flesh like ooh. Yes, yes, yo, lipi zaidi ya kusema amen. Nimepata kwenye 18, hakuna kulemba. Ukiona mimi na wewe tu hivi, jua tujajipika. Na hiyo kwangu sio case. Ukiona nipo street na machizi au laba kwenye picha. Tona sunshine on my first big day, tupo busy. Baada ya pilika,
muda kujipoza na kudance.
Dunda dunda kama kitenesi, na koto na kubari with the bestie.
Wango makali kutoka wadachimsafi.com.